ebisavo bingi betufunye mulugendo lunonga tuta eka banji kumikwano jaffe tubazise mufufu yensi osigaide usirwa bulungi bwohoneta wabula okumuweereza tewali kitasama kwoba mubuli kyokola sabu kimanye olunaku lujja gwe lw'oliwaayo embalirira mu by'osokola bangi betulabye mu nsi nga n'obugagga tebubayambye otonererewo abatulugunya bannaabwe mwatunosaasira ayagala olowooze ku kwagala kwe mu ngeri ey'ebuziba ayagala ofumiitirize ku mukka gw'ossa
Sinsa
omusinzo oyo Yesu nyinge mibundu ebye bitawona omusinzo oyo Yesu nyinge mibundu ebye bitawona Oh, yes, I'm in the wind, and maybe I'll know.